Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahima Sanogo to bogi janiga fandu hala Mamadou Samase ko jom nyalli sakrabe hedibe. Tagal hibigol sambigol mayde yimbe leto jigi gombu tonno dejere hewtama yalla ben tewtude jam hakika na ben yalla jam hakika na hebe le wuddu leedindi honjotobe holitiji kumnibe ko war mudube kaltida gonga kenyan li botu ministre en won dabreji bamanaadi sariya keso yigaji leedi yoddu kabaru hawallu hibigol yimbe kaydun kabaru yirwere bangal ilmator kan maroc 2025 lin malindi na le gubal e tewtude mozambique guinee bissau e swatini ben football lopide de certainement le 1er septembre warudundu ningon seme ko war yamen hande kikidi alkomsari 9 juillet 2024 bismillah sakral ben na deer hewtama le jigi gombu tagal hipgol te russi en sambi gollo mayde yimbele noga go be bonandaji kewdi nyande altenere jabbinde jamare hurde yalti jigi gombu ben yaade banyagare no kuji goddi ben e wi gotonabe gonbe tunbe fatia tara wonko be ne kadi fastango umar waygalu
nokko no dirtede jigi bomo le kikida ko on tawam ana jodi ana gajo yoga bana gonno gese won gonnobe yangeji du den yimbele joine kaborde teddude natile odo nokko puddi uttinde yite mo kebi fur non gotnaado goto gonno le odo nokko litiri wide be bari yimbele hewbe ko buri hewde furdu yo worbe non ciagal mudum dem be jeesobe keloy ciudi be keli beme gawri kanye butikaji fa yotto suddo go tororo wondu tondu non wobbe hentube koy mudum cediri wide be bi wattu jono wala fungon lingel do gellel jamar de fuddugi wakati jono holita wede arme o hijande mudum mawnde yotti ton ebe gonde wutude o do nokku non sedi be yogabe dukkulitiri wide fedde nodde association jinna dogonde holli metti mudum sanne o do golle mo bi nawdo sanne be ngadi no dango fode laamo tinno waylitano golleji mudum di wori yellana reena o do nokku fa jam e dejere hewte micitede widle bal jabbinode fedde nodde ta dirpande holliti wide gube joine kaborde gonde tonde wattu juno waylitino golleji mudum di gori ko buri hewde torraji mabbe di fo civilen be pewnata be pewta e arme o kasen
lidindi honjoto hewbe hurti widana hani mbiyan halti mbeli kunbe ko warum be kaltida gonga kanko yira jallo ko ni fatia traken fastango marwagalu
pour que la paix revienne dans cette zone
du Mali hotel odo nokku wajibi habobe wonbe tombe fu nodde kanye kali joddade kalda kawra yewto dabare hende hani fiyede sa bami misala no banya gar wori nyalom hande no yo don san kobe kanye no dirtobe dina kobe gonton benne kanye kani joddade so kalda kawra dum wana basi jakule jalleni na dum wana jallenyul jati min dirto no hore mudun yedon gere didde garda hakkile gonti e min dirto
la paix va revenir
sakama tutu kabaram du kabaram men ben ben am Facebook du X Twitter kiddo warta honjotobe ben teme de ron chamana jeno yo malikobe ben gonnobe to Niger be garti leedi ndi denno yo tagal ko ben yilaji kambe ko mabbe ben balde be ngadi ben kan wadi balde tati le nokku do be bismillah ben le bamako do fande le kabaruji dum be nan don wiide ko sareji ko be sare modo do yigaji leedi won ko jewta e le mudum le botu ministre en yelan be do famu keddan ko musa malle suhe ban do fasango alsisi
ciagal ko o jangita so sariawol kartana do mo bama dewtere kunchano o hore golleji yigaji leedi amendi bato ministre en bami sariawol jamiro o gollere o do sariamo be bami fewre de do dewtere dati kewdi holitaali mudum yoga hem ana hono yigaji di tiwtirte homo hani tawrede di hoto di mbawi niltirede yaade fayato burtugol yamiroje jokkade yimbel yogabe fa itadi do yigaji leedi amendi ndedo dewtere sariyawol bamangongol holitidu hono jate kalsikando yobede o wadirte ana holitale dawtere ne faham wiide dati waram itterto fa yigaji itteted leede amendi haybe ko naru bangal sariyaji kandi jokkede ele golle yigaji leede amendi mangal mudum fu yimbel ngadobe dum be wajibi kena tawre garanti yobo ko hani yobude bangal usuluji le ondo sariyana holitale mudum du ko hebetele nukule to golle kanyo watte hono nawtirte hobe han bamede golle mudum fa yotto yimbel kambe waddi golle o horono janginirte andinde yimbel gombe tombe golleji narudi bangal beme ande de le nyalomo hande o ana holita le hemdu yalla dido nukul ana heba yirude
gollirde mawde hay mawde men kabaru radioji teleji le mali dardi berna joni radioji sala fi berna yaltunde toobe ledde be denno dum do halam hande kanko gawsu kulbali hay wonko hanni farmata ko jukerno fasango alcc
cette publicité tapageuse mensonge
et publicité pene ngatte do fewde jamande biden jonka wakati war no be kal nangure layu goddi mawdi humpintinde jamande kabaruji nafoji dum fay got wawa wiide ciagal nyaloma hande o min kam mi andana no dum publicité ngaji di be ngadanta ledde balebe do radioji di an hani ko wotta e koliti wiide a radioji yogaji publicité ngaidi tam hebata e mudum hunde bimi be yella an hani nedo yoppe tewta kalsi do bingel adama e haltande dum penena wana wajibe fe goto juuda mudum uttide tele na do radio homo fu anda fati juha fe goto dude chali do wadde ko mi koliti le nyalomo hande o ko fu an wayi jukkede
e quel soit accompagné de sanctions
kawrtal do ilmator kan Maroc 2025 wada makik da ko to Johannesburg lede Afrique sur lede mandian le groupe il ben i groupe e toto de Mozambique Guinée Bissau e Eswatini denno pide de puddan watu livre septembre warun do ben gube de nambara sapo e didi galla gubal ana en ikungaji nay
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre mede hertande dossier ben semaine an wi do kabaru hamila ko wattu ben sarta do bangal mudu yero be do fam ke danako amadou adam amadou haider hebani do fustango ousmane yalbouli
hamila ko lebbi jene woni ko watta le o wakkati woni ko suko mawnata le redu yaaye modon dum woni ko holiti wiide docteur en docteur samba traoré chawro wore be beedi wiide sini hamila ko jabbe ke o wakkati edo no wawi wadde chadele godde
hamila ko nawi jetrede wala basi fayotade jonte chapan en lay e gu fa chapan lay e didi alhali lebbi sappo sato dum yawtan yotade fa jonte chapan lay e tati dum kay na holita tidalla sabe gila jonte chapan lay e didi halin jammo chukalen gil yinoto le mudum mutoto sonne dam jamne latto sababu keccengel heba ko wurda sato debbo yeta tundi ka dum hultata wiide o chuwi den no soni dum jawta ka le machine waji hana fi hulte jumyu hamili gila boyi
wala fuga ande kase de quality do majjon kanon andimbe fina tawa wonko tindini ko sedi e majjon saliya daw o jangino gondo foftere gondo yoroso o andindo fina tawa dum wonko si fini en do majjon
le domaine social way souvent ya
ko yoga be gondan e worbe wattu juddo yela ma goddo tan be jappo jomun be nata e dogal nano sato yalla yumbitade worbe yoga be dawran hombe do rawbe ami la ko jomun yirwata fi no haniri
dum kabaru goddo non de waylube le golleñol holitama wiade debbo ana wa heddade hamili lebbi sappo didi farde mun jibinde amadou traoré o baylo gondo zananga de cercle kadjolo
ana ko si yorla
min kay gendam hibinta fi lebbi jene lew jiddo burru o jibinta wodi dum rewbe kebab sukabe hewbe ka be jutata balde ana wodi rewbe be hamliya ko mudum yototo fa lebbi sappo e go wa sappo didi jibele na jettira dum no nyaw tawe wona fi nyaw
a bulbul kasmale
fatoma kulibali kanyundi o baylo kanko o tindini wiide go hakkilo ana wonno jaati e sahibe wombe le gure de
min kay sahibe jogoto ko war mudum be nyambirta debbo jibina woni debbo imgi ko tan yaade sur docteur tabe do yamirali honno soodi ti allah kabar mudum sabi do kay naybe be jeyi yamirde dum
wargol keccel le galle be wattuma himbe fu beltato do mudon so wari lawso o taadi warde ko lati fu weltare tan wodi do wargol suko le galle
sakam pomme dokkatane ko warnyum hande mi totan wadu sawtu dum daari bangal la kuna funi 37321 mere mere non ka non wan hani famdi fuf buddi nokay taw le telephone djum do seden yotra meden magazine
sarabe babbirabe e inirabe odo bataaki ono wodani
oron kani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna sukamodo sukamodo ana hani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol sukamodo yo huune mawne no yo golle du bingule dan kaku
martingol kumpa wargol aduna sukamodo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattake e le sharia leedi
talkuru jibin finirdu ana hebe mere mere to merito
soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o nadde lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suko o wawa hude hejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modon ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaa yeso sariya iru way bande wakatuji kewdi ittugol buudi du ana wawi tawede
martin de kumpa jibbinde suko mudum yo beydande mo laawi kewdi e ngurnam makko
bataaki direction national de l'état civil
do volidal unicef pabe dirdo jawdi agence italienne pour la coopération au développement
sakabe mbenno ye jertere meden hande yo kabaru sukabe do jobi dundu rafinde di sukabe jogabe fewde e sarabe mabbe kanko ru kakan sa wonko hebena kede fastango usman nyali bole hussein sisi yo an kirejo
sukabe hande ta goji mubben ana kabbe hore yogabe hayebe ana certi e sarabe mubben don ko tiidi famude ta goji bondi gondi e yogabe ana lato chadele woni ko sedi wida hayebe yogabe
kumnani baflali
innam nan ta sanden so mi do halde makko tinami batto mi merde teddenga ka sato o mo yawi tikkude so mi do merde makko satoji so mi do tikki kanyo halaji kewdi sarabe am watta so mi do duka so wana dun abada e mbawa latade hono mabbe won doro goji gon ton sabami sa merde sarama a yewan dum e gite mun fey a yarata tiagal sarabe hobe gondi ni wide kanyu enguni daraki e darnde mubben dun sabide sukabe buyti e teddinde mawbe e koliti en sababuji kewde majjun
nous les parents on
enen sarabe be en gatta ko kanden ko katin wala fu mbawdo birude sukamun tiagal galle ko sarabe tani wande na heewi sande a tawan sukabe e sarabe mun ana goddon diri dun sabi wawde birude sukamun ana tiidi sande abbirado e innirado fu golloobe be joppan sukabe be e juude golloobe nenka ben biira be no be jidiri dum watta so adiyaji kewdi ana majje sukabe be
l'essentiel andimbe finatawa kolitiwide yirwinde birgol finatawa honno worno arande ana mo isane ley leydi meden di dum woni himbe fu koy dum en gatte do birgol suka dum woni ko adama jallo andino kabaru finatawa togi do mudon
l'éducation commence
birgol le galle fuddata ana hani ko sarabe be baylito so sarabe baylitaaki sukabe mbawa teddinde be waylitaade hono hollude be do be kani darade fe so tawi ada jogi ko be darata ko kinnoda ada salo nenka suko mawnan tawe o mo andi wiide o wawa hemde ko darata ko fu
fa o tidal hebene jogala andi be kabaru ne dako kolliti wiide waylita ngoji kani wadede fuddirinde sarabe yida seydu jall jangino tewto tindini birugol kangol wadnede sukabe
l'education comment
arande no homo furje no suko wana sarabe makko tan to lawi ne dako e do jodi den no homo fur ana mara no suko lengendi nenka o mawniran e din aliyaji atawan o teddina sarabe makko kanyun e keccube mo atawan dun o wawi hinnade mirabe makko
e d'autres choses sont permis
din al-islamen holitiwide teddengal sarabe nafa mudun ana mawni sanne almami boubacar bakayna sise holiti en ko din al-islamen yidi
ni alabato ni
so a teddinta sarabe ma alla jabata juldeji ma dun sabi ana darda sukabe teddinde sarabe mun kanyun e wallude be salla e be duwane falato da suko barkindo
e yalla naybo le yelaaji sappo le dina kristien ana darta sarabe teddine ko alla wi don ko holti wiide pasteur abdul kulibali gonde union eglise protestante et evangelique mali
ni antme wati
so abiri risuka mako alla wi ta dila ko suka ko o boman taguji lubbi proverbe tongande noga e didi aya jeegon wi jangina suka ma e lawol ko jinda o yara nenka so laati gi baliki o salata ko dum
fa suka be ke battene lobbe e nafa bangal hirwere leydi dande sarabe an mawni sanne do birugol sukabe woni ko holti wiide e min lanondiri be andindo kabar nedda ko timinire hala wiide sarafu an han latade misal lobbo yeso sukabe mudum